Ngozi Chukwu ga-eru gị aka. No matter the time it take you, Ngozi ga-abụ nke gị. Nwa Chineke ebezi na Ngozi Chukwu ga-eru gị aka. No matter the time it take you, Ngozi ga-abụ nke gị.
Nwa Chineke ebezi na Ngozi Chukwu ga-eru gị aka.
Emere ụmụ ya n'elu ụwa, ị gaghị ebezakwa. Nwanne m, ị gaghị ebezakwa. Ezi enyi m, ị gaghị ebezakwa. Ebe ahụ ụzọ na-esiri anyị ike n'elu ụwa, ị makwa Chineke na-eme ya. Ọ na-akwapụrụ anyị ụzọ siri ike, ka o wee dịrị anyị na mma. Onye dị ndụ nke na-ịgbakwa n'elu ụwa na-amasị gị ebezi na ị makwa na ị nwere olileanya. Olileanya nke si n'igwe bịa. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest.
What you need to be now, what did you put there with your car? It was not the time to take you home, what did I put there with your car? What you need to be now, what did you put there with your car? What did I put there with your car?
Onye na-agọzi ụmụ ya, ọ naanị bụ onye na-ebe akwa n'elu ụwa, ịma na Chineke na-anụ olu ya. Onye na-achọ n'ụwa, ịma na Chineke na-enye nwa. Onye na-achọ ọrụ n'elu ụwa, ịma na Chineke enyewa ya ọrụ. Eze dị ebu onye ọma m, Jesus the miracle working God. There is nothing hard for him to do. Ikuku amara onyale, onye na-eburu ụmụ ya eluwe. Jesus nara ekele mwe. Chineke gaza gị, ibere ya akwa na-enyele. Chineke gaza gị, o ruo na mgbede, iwe bere ya n'akwụwa. Ọ gaza gị, Chineke na-agaza gị. Ịmakwa na ọbụ ya na-enye ike, ịmakwa na ọbụ ya na-agwọ ọrịa, ịmakwa na ọbụ ya na-ebuli elu. Jesus onye obiọma, echeta n'omuwe. Mgbe ihe na-esiri n'ike n'ụwa m, a na m ebe n'akwụwa n'ụtụtụ na abalị mgbe ihe niile na-etinye aka n'elu ụwa. Onwe dị nke na-aga aga, maka na enweghị m enyemaka. Otu ụbọchị eruo, nwere gawa na chọọchị. Rute ebe ahụ, nwere busi ikpere n'ala, nwere ji n'aka melu. Lisa, in a twinkling of an eye, Chineke aza m ekpere. Lekwanụ nwoke n'elu ụwa, nwoke na-anwụrịnụ, ọ na-anwụrịzanụ, maka Chineke azawo ya.
Nwa Chineke ebezi na,
ebezi na, ebezi na,
ebezi na, ebezi na, ebezi na, ebezi na.